Erosi, Dakabana, Kungulichinya, yo inde, Grengaji Sukabe to Yelimane, Banyagara Isigasu. Bero Sukabe Jugu Behakuni do be jitti sapu itati, na jambi na hitande fuf, futugul hitande heide. Bindantan itu de temet idi, ma temet nai, yoga kai fa temet joy, yella drana de amsataji, dito yambiriji, dito yambiriji chakta hitande.
Amaton
me kaurna, gwata amen fu temet joy, makamon amen debo gordo, defina amen, mem nyamli gere amen, nyenden julle 31. Me fu hakundre kalse jati, gi di rawnen, lori zambi, fawartande chamantale go nu lewru decembre. Me sori chofe, kai kulleji kewdi ima wartame nyama. Gwata amen fu hannen itan bur udnyere, bede choku chofe de wartame defaden. Me yimbe jeton, me sodan chofe, salati, e kulleji nyamtere ku hev, hone diani yartere nanan mudun. Me wakkan mon amen debo, defina amen jaman, julle 31.
Son salere wake.
Tama sarabebe na japani hono dito yambiriji di. Hakilaj mabu di kai na chirti bangal mudun.
Kawtal sugaben moda ne yambere 31 minke mi mila torra fola e mudun sab ana nato sabe be haba andundura be nato gotum fayo tare be haba jindurde be golider nyalade warande hunne fu waami halde ko mo fottina pati sugabe mudun yaltatan moda kulleji laale ile gennini yotango modja be ba hakkundurde le gere ngaji mebbe be jodo be gajani be muuri minke mi yidi sugaben kawrta jodo nyaama buru bada kulleji laale di minke sa lamdam mi anafa fu wala e wadugo ne yambere 31 sabe accident nan heewi
amplugatina jamana basigle te ko sobe
sa to dun nonje le jangindo yoka je lire de landinal yambereji cakite hitande jande fanda mudu wi ardibe goto e jangnirde privé en to sikasu yella sukabe be na baba weltade
par rapport
ko nari bangal yambereji fuku wattele hitane kulleji kewde ana wadale mudun ko modja ga ko buri hasinina na mudun jamaran tinno tan dokkundra juude jodo nyaama buri wadde kulleji lalidi sabe kulle hewde ana wadale mudun ko natto sabe bonde maral sukabe meden ninga so lamdama hono wadde di yambereji hewta sukabe torra fe goto ana wata famtumde kulleji hewde
donc en tagouji bilidi hakilo hultivide on ido yambreji di nokuji o yimbe le njawtata njima mboma denno di wawi latande skobe nokku sultere e bi mamadou nyentaw o psychologue yambreji di na simbina gondal jamare lato sababu dun neddo yaaja juude e doro famu kala ko woni pa bondiral
bien manger
hono nday julle nanan mudum ko tewte mo nan lanno famu woda nyama heba fijana muiri sab sukabe ne heba nyama hartan do pour wilde ga ko he mebbe do ciagan ne yembere be warbe tingo ciagal mudum kulleddi be wadi hono leddi batuji sugabe hewbe ana wa anandurde fa nato gidrabe ko wa nata des be nangudra juude jaadi fa danto gurnga mebbe haadi min gen mi de tijji hono wadde di yembereji waddata torra fudde suga ko naari bangal jande mudum e nedda ko mudum
pédagogique social
bangi goddo dun kambe dun kambe holti wiide sifaji kewdi na ngodani sugabe yalla be jewta be jirwa be bedoro fam e holiti sifaji hono yewtere sembe caldi e fijoji video ngaji fijoji lolirde jeux vidéo yi wakkat jono sugabe hewbe nakin